Abide sare Bikran oo ku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baye ee meelka gado cunooyinka fudfudada walibana hirgeliyay Abdi Fitaax Aadan Bikran oo milkiiliga xarunta taasi oo shaqo abuur oo naga tii dhalinyaro badan ah xarunta oo la ka gado noocyada shil gadiisan ee cunooyinka fudfudud iyo sibiin handhawaayeen bulshada magaalada Baydhabo iyo in sheegeen in iyo ku duwanto gobo kale hunguriga la ka gado wa
marna meegba bigtiban sisin muuqato bigti zaay marna meegba in shalka asmo ma sha Allah marna meegba nib inta ka nabi bigti ha bal mari sababta annan kooy meegba qanin ani qanin bi daraadi tiidi ew sambuske biyoje ma sha Allah marna meegba bigti yaa lamade abaar ko bay dowroga marna meel andakan ta ma aragna ma sha Allah marna meegba qanin ani qanin daraadi tiidi an kooy marwal binna marna meegba sax daraadi an kooyahay marna nafsada tida wali qaniya walaalkan qaniya bulshada tagsiin baragahay tan marna meel la kaga nacaneen intan bulshada bima bin iska kooy lahayna saadaraadiy markan intan muddo dhan iska kooyti aninu mutaasay ta kumada ma sha Allah
assalamu alaykum ya ahbab isniin sagaragahay tan waaye macnaha bibi tida magaashay bima ilayrayhi birkan lil mawjubat al khafifa macnaha ashada khafifka iyo quraacdu khafifka lagu soo biya argoitan macnaa dhiniyal shadon bi bitayal badanga macnaa kiyalan walaay tag la macnaa laan ku tuugsidiya macnaa meel jira ma sha Allah ilaahay in ziyadi suno unun ilaahay in barakaay macnaa eedan muwaafaq in keenna macnaa walaal suniin soo biyo raajin ku soo tuugsu biyo san buushaad shee iyo cashada khafiifka ee baa walaal si sadaa u lahayn barakallahu fiikum khair badanga si rajay
bi bitayal kan fayl abitaan jaa bitaa ma sha Allah wali banan ka jeelo san buushka hamiin san buushe madan idan yaalka madan aam walay dan hoyde iyaal kana sida sabuuskeedan jeelin dadweynaha shacabka doon sabuuskeedan taab eeda ansaame eedan jeelin sabuuska ma sha Allah bibi tid dad hadhwaayo istruufdo majarta ma sha Allah anaga koys feel dhaqame ma sha Allah boolki bool eedan feel
wal yar oo ka shaqe majar hilib geel leeyo ma sha Allah tada habadki bunu sax kaamilaya amas ma sha Allah ma aan beegar ad wal hakoob kormay geega dunyo oo geega ma yaaleenta hal door leeytada qabta adoo dhirginta beesankiin ku irti hanagadaas ma sha Allah in ida han la wayna barkaan meel raayso dhalinyaro badan oo idan badan ma sha Allah ayaa geega una tagay duumaalkeena meelintan hayna meel kale ma qoyana dhalinyarada in badan sha macnaha inta ku kulmaana meeli barkaan balare macnaha nastal maamana lan walbo macnaha aragteed ee haysada nusdoor leh haysada wallahi oo inta koy ku dhiriga habsan buuse ku dhirige iyadan ma si lan tay leew lan ma sha Allah inta bisu koy kaalanta leew inta bisu koy iyada maana aragteed farad goone ee dareemana haafado asha tamay hoobin san ifdan leey asha tamay gadarsadan way buu illa iyo farsax shan sa shagayas lan eed maan haragtay ma sha Allah oo suganiyo lan ma sha Allah yeedana suubi illa iyo sagaal ila siyeed qof oo dhalinyaro ee shagaaburun suguul soo bedelayaan lista hor ilsa adan ba malle shagaaburun suubi
milkiiliga abida sare Bikran Abdi Fitaax Aadan Bikran iyo waliba uu ku warbiyay ganacsigay iyo sababtan ka dhalatay inuu sirgeli maqaydan
intee uu shaqadan abuurna baahida bulshada oo jarta ajli dalig taasa dareenni mayba kala biyaana adeegi badan oo kala sambuus iyo cabitaan iyo waxyaabo badan biyaana iyo hambeegare iyo bulshada baahida ay qabtaan mayni kalfay reer Baydho oo aan baahinin fast food oo aan baahinin cabitaanadaas iyo sambuusidaas aan baahinin yani kalfti duruftaas oo baahi oo ku kooyti bulshada baahida oo markii dareenni biibtada uu furni oo casriyeyni qalabeyni oo lagu halaw sambuus fresh ah oo hambeegaro fresh ah haba bulshada walaayo aan baahinin baahida aan qabtiraan ila laana shaqeeyaan meelogna may bak shaqeeyaan sa dhalinyaro oo fado baran oo ku koow maasiyad qof oo shaqo abuureen suubine markuu fiirini baahida jarta dhalinyaro shaqalaanta oo dhalinyarada hayta biibtada shileeday may shaqeeyaan siyad qof oo qayb kushiinku ay qaybna biibtada ay kala shaqeeyaan marka waxyaabo badan ku kordhiina magaalada oo ay sambuus oo fresh ah nan walba aam ka qanacow oo hambeegarka saasi ka dhalig cabitaan oo fresh ah oo dalka ah qudaarta kumid ah cambaha zeytuun afagaando babay froto isbaandees ayu qudaar oo lagu halaw biibta birkaan cabida sare ee birkaan markuu baahidaas jirtay daran li ajli shacabku markii uu waydiinay hal hal aan wareysinin intii oo baahidii xaqabtirni walwalba aan baahnaa intii ku shaafini yaa ayan in sheegay deeyoon hadal joon dhirgili dadaalkan dadaalku si wadaan insha Allah taala future kana may rajayna free delivery nan walba weel rooga oo baahidiisii ku xaqabtirna oo yaani hadii step 1 way step 2 insha Allah taala may barna warag doona nan walba barson meel bir rooga goob ganacsi haye seminarada ay waxyaabo dhonga bi doona insha Allah taala sambuus oo la qanaacow hilibka aragdeen qaybi qudaarta aragdeen waxyaabo dhon aragdeen may ba seen ku cusdana insha Allah antani la shaqeeytan dadaalkii juhdigiin wa antu ka deerni insha Allah taala may ba seen ku rajayna shacab qareer baydho si ku daro antin la shaqeeytan waxyaabo in badan oo in baahantiin oo baahidin in qaha qadtirna ya rajayna insha Allah taala.